ni radio ijwi ry'America. Ndabasuhuza kandi bahi kazi mu makuru yacu ya mu gitondo ku ijwi ry'America muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Makuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni kiganiro dusangira ijambo. Abanyamategeko bunganira umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza barasaba Perezida wa Repubulika kubungabunga umutekano we, nyuma y'amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame mu gihe cyo kwiyamamaza. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Madame Victoire Ingabire Umuhoza atangira mubaza uko yakiriye icyo gikorwa.
Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitiki ziratandukanye. Nibo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine, ategeka ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndumunyapolitiki njye siriyo mvugo nakoresha. Icyo nizere icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'Abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite ni umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi mu rundi Banyarwanda, ndabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi Banyarwanda, ari nako ugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngiye mba numva ntahangayitse rwose.
Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba?
Ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nzeza gusaba ari abayobozi, ari n'Abanyarwanda bayoborwa muri rusange, twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza Abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Nyine icyo nifuza ni nacyo saba, ni nacyo mparanira.
Ingingo ya 15 y'uru Rwandiko ari nayo ya nyuma barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. Niki ubura cyane muri ibi?
Icyo mbura cyane ni uburenganzira bwo gukora politiki. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira k'umunyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamye. Ndaho ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'Abanyarwanda. Ntekereza ko impamvu bamusabye batamusaba ku giti cyangwa bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga.
Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze. Namwe
mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende yagaragaye ku bantu babiri. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo Dr. Edson Rwagasore yatangaje ko abo bantu babiri, umugabo n'umugore, bari bamaze iminsi bakorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iyo ndwara imaze iminsi ivugwa. Mu Burundi naho hagaragaye indwara y'ibihara by'inkende. Minisitiri ubuzima no kurwanya SIDA muganga Lidwin Baradahana yatangaje ko iyo ndwara yagaragaye nyuma y'ibipimo byakozwe ku bantu batatu. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Igishu z'ibipimo byemeje iyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera n'abo muri OMS, igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi. Umushikiranganji Ridwine Baradahana ashikiriza ko iyo ndwara ifata abantu n'ibikoko, kandi ko ifise ibimenyetso byihariye:
ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamwe amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'ico kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko.
Avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kicaha mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye.
Gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranira ko canke gukororanira ko.
Kubwo ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura.
Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira. Gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ivyo vyo ndwara yakaranda. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda.
Muri iryo tangazo nyene muganga Redwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye. Naho biruko abanyagihugu bavuganye n'ijwi ry'Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cane nk'uko babivuga kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura.
Ntivyoroshe kugira isuku karaba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaruka ku bwinshi. Sigura yuko n'amazi ukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe.
Ndavye ubuzima Abarundi basigaye babahimwe n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makarate yose n'amakarate atahorabura amazi abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine. Rero tumbwire uwo mugwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho hogira aho bavuga ati turiketse wafashwe. Ngene yo kwa muganga ngene bo mushikanaye ni kibazo no kuri gihambaye ibazo gihambaye abadutwara byo guhagurukira bagashira neza y'abantu n'abantu bo bato batimbere.
Iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi aho kwigenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwigeme w'imyaka 9 byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana nkuko byamenyeshejwe na Veneranya Mbikiye arongoye ntara y'ubuvuzi ya Bururi. Uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri, afise ubushuhe bwinshi n'inkorora. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Redwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo byerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'inkende. Cherive Ndayishimiye ye ijwi d'America Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM. Jumwereko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro gikaremera Patrick Mahaikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite, dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo, nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uwigihe gisanzwe umubyeyi yabyariraho ubwo no kuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza kubavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe, aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka ku bigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute.
Reka rero nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari
naho mwebwe muvuga ngo iki
twa no kubagura
kubagura
kubagura baba bashatse kuvuga iki ntukugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana
umwana utwita agashobora kuzavuka
noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga. Iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki.
Bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti
ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi umuganga yarambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntagiye subwo rero bumubone.
Umuco wo gutegura inda ubumva gute?
Njewe ukuntu mbyumva cyese kujya kwa muganga nawe bira iramiti yagihangaje nango njya mbyemera njewe ngo numve bindi mu maraso reka reka
ubu mugore wawe ntabwo agiyeyo
reka reka ashaka nta kuba agiye kwifata ariko sindimenye
ntubimenye ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara
Noze wamubuza kujya yabishatse. Nako wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntabwo nagiye.
Kubera iki?
Ndwara ko nizera Imana yo mwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute?
Ngewe nkumva numva atari byo nge ntabijyamo.
Kubera iki?
Reka reka imiti ya Kinyarwanda niya Kinyarwanda nyine.
Nyine kubera iki?
Ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza. Bya Kinyarwanda ni bya Kinyarwanda ntago binjyamo.
Ufite abana bangahe?
Ufite abana bane.
Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati
nyamara. Nigeze nge.
Byagendaga bite?
Nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara.
Umuco wo gutegura inda wumva ute?
Bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo wakora umubyeyi agakira. Abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka.
Noneho bikagenda neza. Komera nawe. Ngwino tuganire nta kibazo.
Bikaba byagenda neza.
Yego.
Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora. Bambije mu giturage kandi baguteguri.
Na nubira cyakorwa.
Ubu? Yirinyenye bajaye ubukuru.
Mugabo ngiye nitwa Nkurunziza Pacifique. Iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura. yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byare byarananiranye niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara niho hari gihavamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba biza akakohereza akagira ati genda umanze uce mu kinyarwanda ugaruke
ibyo ni bisanzwe basanzwe babikora
mu iyo we barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine
bivuze yuko ari ibintu bizwi
birazwi gutegura inda birazwi
ni byiza
gutegura inda ahantu bibera byiza nuko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu kinyarwanda bakagutegura
wowe witwa niko nakwiye kwitwa nkuru nziza Pacifique
ngiye banyita nta kibera umwanzi w'Ivenari
turi kuganira ku muco wo gutegura inda
mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana
niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose
uwo byagenze bite mu mezi yawe wagiyeyo ryari
njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa wenda ukanywa gakeya ntumwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi n'umwana nta kibazo yagize
Dr. Anicet Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo
ubundi buriya ku mugore utwite bagomba kwigengesera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyingi byangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu cyangwa mu mubiri wacu byayo byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko uburyo hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye ibi byubaka umubiri birinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande abyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe
uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka baba bavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200,000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo nkuru nziza Pacifique kubw'ikiganiro ejo
aha ngai ngukorere dushimiye abaturage bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato dushimiye cyane kandi na Dr. Anicet Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo tunashimiye kandi mugenzi wacu nkuru za Pacifique duteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda mutwanikire munyuze kuri imeli yacu ari 0747 758 1414 cyangwa se kuri 0727 0232 ndetse kandi no kumbuga nkoranyambaga zacu ari zo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mwuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza akazamufasha kubikurikirana yaba yarabyemeye sera ni mukurikira umukino
ariko ko mbona wabuza amajyana amaza habaye iki
ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ibisita simbo
aha ni ibiki se ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi
bageze wa muntu amaso ari hariya none nta nkura niyo ko
aguhora iki
ankora iki se wagabo buri byo wapfa ahubwo se
anamari
ndakumva
nta kuntu wambariza dorokasi niba yarahembwe basakanguriza
yarahembwe ariko
yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe ahubwo arakwepa gusa ngo namubaze uko yashyize mu menyo ya Damas
niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas
baye
wese kumuhoza kunkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye nari nzi umugambi wanyu
ubundi se ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyuraho kuba mbabara rwose mugore nashatse umbuganira ngo rize mumbwire irengagize ibyabaye ute nzakwishyura mwana we
wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi
ushatse kuvuga iki oya mvuganira namwe ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye
ndakakubura da doruko asi ntagikura yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura n'ibizazane ku buryo ntabona aho mera ndivuga rwose
iki ubwo wabona yaragiye bimwe byayigiranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sose yakayimena n'inshishi
ubonye niyo bibyo byibura akazi ubwenge bwe atazize ubwenge buke bw'abakoresha
ngo iki yagenze bite
yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira
anama ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyinisha
mubeshye iki
ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mumbi ni ukubaho ntazibera mu rugo rwanjye nkawe ndi umwinjira koko niko namari kuki ibyo bintu atabimbiye
umubabariye nta kandi gasuzuguro yabikora nyine yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera abantu we
urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umwe umugoboka koko mu baba bantu ntanisa ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zabe
uti iki nkuru nzi wese kandi wakagira imana we warutase ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wasiga koko umugabo watari uruguhu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo
ari igisebo kirenze gushaka nawe nkagereka no kubyara nawe
data we
ntabwo
mugabo nkunda watiye inkoni zamba ntunte ngenyine byibura ibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wambyiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
nahombye burya sa reka njye gushakisha hano ibintu muri ibibazo byacu
oya ni ukuri mbabarira
Damas ariko ntabwo nawe
Walai, imyitozo y'uyu munsi yari imitanye kabisa
Mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi bari kuvuga
n'ibyo
kigize banyandabizi
ubwo zahabu ukunda kunsoka urabe wumva usikiye beka
ahubwo ukunda kumwa ndumunya gatako
bine akuna iya akuna kabisa
gisakwiri ngahumva kandi
urasangiye
tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
ewa cyane iboneje dutaze
yumvika wangu sije Neza, nizere ko amaze gutumira directeur.
Kumangani.
Ugiye banahereye nkumanga no kuvuga ko utanyumva koko. Hakose. Subu njeje nahereye nkubwira ko utagomba kugikomanga nti
I'm going to go to the house. Ni wowe nagira muri isi ya rurema.
None se bite? Ariko wajyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye.
Amafaranga ya Damas.
Ntagurangije kuyamwishyura se?
Oya. Habe n'urume yanamuhaye. Ubu none amereye nabe. Ngo ni mwishyure cyangwa bibe nabe. Ibaze none musinkijya no mukazi. Sinkigera ni iwanjye. Sinkijya no mutubare two mu dusante. Hose nsanga yantanga atanze ngo ni mwishyure. Hose nzabaho nte koko.
Yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi
ugiye kuyamasa mwiza wanje
oye ahubwo ivu n'umwanzi
utiki
mutanga umuhitani wanjye
ngo
umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishura wajya gusinzira atinyishura urumva kuko kwiriye iki kintu cyatuma utekana
ye baba data we mana ishobora byose nabo sindica ni nkuko ngo ndica umuntu ibaze bimenyekanye nange umuryango w'ukazanyenge cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenye
aha aha
twahita twitanguranwa tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuri uwanjye wakwihanganye ukanguriza nukuri ko imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura nukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko
yewe tata we
nungutse igitekerezo
Inshuti mwari muduteza matwi mu masegonda make turatugeze ku isaha ya saa 12 umwanya w'umukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega matwi kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana icyumweru cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.